One in a piano to be Jesu.
More music on divaplay.com.ng.
One in a piano to be Jesu. Amulonya zaputa ganya Emmanuel. Jesu wa Nazareti. Onyosioma.
Jesu, Jesu Christi, Joseph woke nemenka, Buna Jesu, Agu Ponsona Poya, Unyezi Bombume, Unne Mulonye Zapota, Uva Jimeru, Steni Genke Muzi, Anje Geburilu,
Uva Jamulo Jesu, Amanda Dike, Kukane Niwe, Kukene Gosi Na Mulonye Zapota. December 25, 2021. Omo joke mumi
lota akọ mu mu jesu jesu nwa chineke onye nzọpụta nzọ ma mesaya eba mu lo onye nzọpụta manelu jesu kristi onimu nano eba neni bato n'obodo na obetlehem na ni judia kamu jesu jesu kristi josefu nwoke na-eme nka bụ nna jesu na akwụkwọ nsọ na-akpọ ya onye ezigbo omume nne mụrụ onye nzọpụta bụ virgin mary
site n'ike
nke mmụọ ozi angel gabriel ụbọchị amụrụ jesu babando dị iche pụta n'eluigwe bụ nke na-egosi na mụrụ onye nzọpụta eze herodo wee nụ na mụ jesu
iwe na-ewe ya
eze herodo wee nụ na mụ jesu
iwe na-ewe ya
eze herodo wee nụ na mụ jesu
iwe na-ewe ya
eze herodo wee nụ na mụ jesu
iwe na-ewe ya
herodo wee nye iwu wee ziga ndị agha betlehem wee jide ụmụ agụbara na agba na atọ wee gbusisịa ma josepha n'ugoli ozi mosiziri ya o wee dulu mmeri dolu jesu na-enye ịnyịnya ibu ya dulu ba wee gaba ijipti wee banaba ọdịka nwere emume malụ ma dịka keresimesi disemba 25 n'ụwa ụbọchị oke mmume lota aga ọmụmụ jesu jesu nwa chineke onye nzọpụta n'ụzọ ma mesaya
music on divaplay.com.ng.